na ma R&B. Lege Lutz and Lindin. Lingala Lock na ma R&B. Shere next na mapanga na simu ya buttons. Ndoka bambe. Shere next na ipanga panga panga kama biscuit. Do it too nice. All sizes kana jona na ole polos. I'll go gagan kambalisha magogos. I'm the shit come fuko za machopoch. Na uko down kabolingo za makoklotch. Yo majembe pewe kazi Garden City. Table mana sambia mure ukula kiti. Mindo nifanya keka tatu kwa matiti. Ni juu yangu ndo aljua kupanda miti. At least once, once to mama vi once. At least once, once post to kidance. At least once, once to mama romance. At least once, once kama uko na chance. Lege Lutz and Lindim. Na malaga na ma R&B. Lege Lutz and Lindim. Lingala Lock na ma R&B. Shere next na mapanga na simu ya buttons. Ndoka bambe. Shere next na ipanga panga panga kama biscuits. Ndo too nice.
My name's Spirit Spit exam juu kuna lika. Ule dema na ni mada eku pull the trigger. Ana Hagan kama alizaliwa Haga Khan. If you can't kill a man you know the Haga Khan. Imagine zero upside down. Wedding yetu bila gown. Reception ina ugalia brown. Nadunga kila kila dem kama cactus. Miti ni pyramid uneza ni tafarao. Dem ni time bomb jomana trend TikTok. Anapenda peacock nyomana alipikwa cock. Kuku imetaga hiyo ni New York.
Lege Lutz and Lindim. Na malaga na ma R&B. Lege Lutz and Lindim. Lingala Lock na ma R&B. Shere next na mapanga na simu ya buttons. Ndoka bambe. Shere next na ipanga panga panga kama biscuit. Ndo it too nice.
Toka east hadi west. Mafans wameja tuko ai tuko ai. Mpaka tunapa. Drip ni mpya. Njugu ni mpya. Doba ni mpya. Niko kwa timing. Sio random. Kila move yangu sini wisdom. Chezi rush. Napanga steps. Hii game naicheza kama chess.
At least once, once to mama vi once. At least once, once post to ki dance. At least once, once to mama romance. At least once, once kama uko na chance.